Ni genge la Dorado. Na Bwile gang.
Jet. Bwile. Missy
Romassive.
Ah.
General Pon the beat. General Pon the beat.
DJ. Ah.
Mina chapa na papasa hiyo kitu. Mademu wote na wachapa na mamitu. Si wachochi si wanyonyi kama bandol. Mina penda kwanza zile zimerada. We nipate makejani kichil na madem. Tukikata tu mizinga wakidai tu mamiti wakireng. Na wachora buku boy na jina is manduru zikoju. Hadi mimi naogopa.
Ye wazimfo na warushi ya kimoto. Na morio wangu bogi imeweza. Morio wao na chachisha wakiwika. Toki toki magizani tukigenya. Mi ndo twakidrila. Ule msexy sana. Mi ndo twakidrila. Ule msexy sana.
Oyola, anataka nora. Amwambie kitu. Ampe mavitu. Mabindi manifada muna tani mini songo. Inabidi nikahepe kwa sababu niko solo. Nikifika mtahani wanasema niko chonjo. Na mua kuwa keri suku nikikula bongo.
Natoka menyoka na vile ninaoka. Yani kashafika na vile nimejoka. Hadi isa simsim yani naokopa. Shada nazo nina feel tu kukopa. Na vile nimezota wengi wao ni madola. Nina feel kuwa toka wanapenda tu masoda. Wakichoma tu mashada nguvu. Ya maoru muna daitu marungu mkipiga manduru.
Washa mabangi. Puta adi wanja, washa majani, ita adi dero. Kwa kweli dero, mini mlevi. Kweli dero, ulevi nimewacha. Nipige magoti, unipeza maombi. Kaza paskanganga, pige miti, nipige miti. Shika demi, nipige miti. Pige miti, nipige miti.
Wasaka shash, changanya na jaba. Kwa mama wanja, bei imepanda. Mali mbogi, pedi za urasta. Tume Blake, ndani ya Sevens. Unaza sura, chini ni testless. Tunawajua, wenge tumeonja
yeah.
Tunawajua, wenge tumeonja.
Wanja leo nimekamu na disaster. Ukidinda na pito ni wa sister. Uli ring kila day nikikupata. Uli dhani manze minda kufata. Kuna mademu manze misi wapendi. Wanapenda kupeana mawikendi. Mbona kila ukamuweza karo. Ukadai ati ye hana chero.
Shake shake, napenda hizo sim sim. Deep deep, hele shimo deep. Before I forget, penny was born foolish. Kupenda pondo end up and go a hanger while he die. Ask Mr. Gera kishetani don't like. Una malitad basi we nipe. Na kama ni baki basi we ujipe. Unipe, nikupe, ujipe.
Mini dogo, spendangi wa dogo. Man killer na kamu na kimoto. Wa moto, amechomwa na kimoto. Mini hater, spendangi wa moto. Eri nikae, nikiota moto. Facha waroro, uone moto
okay.
Uliza wanja, ye uona moto. Wanja yeye, upigwa maviboko.
I'm toy makila, mi bado nikila. Ukinipa na chima, mino king bababe. Stay safe, stay indoors. Sanitize, sanitize.